senegali kunun tarata fanka na sina ka wasaden bisaba nube wasaden bloka seria toñ kono no ye commission des lois de l'assemblée nationale ye u ka ñoko ñe senfe u benna jamana kuntigi Macky Sall ka la ñini ma no ye ka seria dobla 5 ans wala sa ka kasola deun dobla no ye amnistie ye amana minun ka kiri kera walma nu ka kiri makeyere nu minena wuli ka jowla politiki mankaw senfe san bafla ani mugani kele ni san bafla ani mugani nani kono senayi mbajira fana ko nu blara u bise ku sendo kala tawla jamana kono ina po jamana dento wasaden bloka seria tonka wasaden bisaba ka nyoko nyenkera u yire demande ni nyoko nche kuna po dila tunte keneka mimbe wele wiklo u bolen ko fe u yajira ko wasaden bisaba nyenkela fangasi na Usman Sonko ka politiki ton pastef minchira marabaka u fe aka wasaden nani mafo ai mafo awofana seraima wa uyu yire mine awotelima kasoro ukanyoko nyew nuka ulika jo usenfe uyajira Senegali jamana donna kute son amnistie sereima bao konna fatala nga alfasal ka politiki ton taka u Senegal ni pire politiki ton wasa deun nube fangasina la koni mason ka amnistie serein wote minye jamana kuntiki kro maître Abdoulaye Wade denke karmu wade ka politiki ton ye pedes ka wasa den kelen sonna kelen fana ya yeremine amnistie serein wote lima okoro wasa den bloka seria ton wasaden famba be sona amnistie serein ka wote wasaden bulola sisan bi araba a wote binake wasaden keme ani bi woroni duri nfe wasaden bulola na be damina nike kanyata watila noye dizerie na majara Dakar Vewa Bambara.